dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa culayskii ugu weynaa ee dhinaca siyaasadda kala kulmay fadeexad ka dhalatay inuu jebiyey shuruucdii xayiraadda COVID-19 kadib markii uu ka qayb galay xaflad weyn oo ka dhacday beer ku taalla xafiiskiisa. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdi, weli wariyaha VOA ee London, ayaa ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain, cadeymo dheeraada oo kusoo baxaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Boris Johnson.
Fadeexadaha kusoo baxbaxaya ee Prime Ministerka ee marba email la helayo ama cadeymaha la helayo oo ah in uu wax ka ogaa xafladayntaasi ama wax ka diyaariyey, wadana in badan ka laxlaxana uu leeyay waxba kama ogeyn, way iska badanaysaa. Boris Johnson sideedaba xisbi conservativeka uu ka tirsan yahay calaawad badan ayuu ku leeyahay, niman badan oo aan saaxiibo lahayn, waayo wuxuu ahaa dhicitaankii Theresa May ra-iisul wasaarihii ka horreeyey wuxuu ahaa dadkii wax ka diyaariyey inay dhacdo bresherka ama cadaadiska badan ku sameeyey. Wuxuu kaloo kamid ahaa dadkii inay UK ay ka baxdo brexitkii Yurub, dadkii aad ugu ololeynayu kamid ahaa. Marka waxaa jira baarmaanka dhexdiisa ama xisbiga conservativeka dad badan oo cadaawad noocaas u haya oo hadda isle ninkii oo kiis lagu haysto inayna ixsaan badan u sameyn oo dhicitaanka inay qayb ka noqdaan ayaa dhici karta.
Waayahay Maxamed, marka la eego waxyaabaha hadda soo kordhay oo ay ka mid tahay in madaxii hore ee la talinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Dominic Cummings uu sheegayo in ra-iisul wasaaruhu uu ka warhayay munaasabadaas lagu qabtay beerta ku dhex taalla number 10 Downing Street, iyo marka la eego email laga helay xoghaynta gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha laftiisa Martin Reynolds oo qaar ka mid a warbaahintu ay heleen, labadaba waxa ay muujinayaan in ra-iisul wasaaruhu uu arrintan ku lug lahaa ama uu ka warhayay. Marka horena baarlamaanka waxa uu ugu sheegay inuusan arrintan wax badan ka ogeyn, marka ma la dhihi karaa arrintan waxa ay sii xoojinaysaa in ra-iisul wasaaraha fadeexadda hadda meel uu uga baxsada aysan jiri karin?
Helitaanka la helay emailka iyo ninkan ka mid a dadka isaga aada ugu dhow ee la shaqeeya ee cadeeyey inuu ra-iisul wasaaruhu ka warqabay xafladayntaasi ee lagu qabtay beerta xafiiskiisa ka dambaysa, waxay cadeynaysaa inuu ra-iisul wasaaruhu uu ka warqabay isagoo dhawaanta baarlamaankana u sheegay inuuna ka warhayn. Marka taasi waxay sii kordhinaysaa cadaadiska haysta. iyadoo taa ay jirto ayaa haddana waxaa jira xisbiga Leberka u inuu maalin walba ku dhawaaqay inuu leeyahay Boris uma qalmo inuu waddankan sii hogaamiyo, iyo isagoo cadaawad badan ku dhexleh xisbigiisa conservativeka oo bixitaankii ra-iisul wasaare hore ka dambeysay uu ahaa dadka aad uga shaqeeyey, isagoo ahaa bixitaankii Yurub ay ka baxeen dadkii u ololeeyey. Marka isma lihi tan inuu ka badbaadi doono, hadduu ka badbaadana waxay noqon doontaa dowlad weynka inuu hogaami doono oo aan ilaa iyo electionkan dambe aanan sii wadi doonin. Hadduu electionka sidaa ku galay isagoo xisbi conservativeka hogaaminayna ee conservativeka ay la kulmi doonaan guuldarro aad u weyn.
Ugu dambeyn, marka la eego 20-kii May sanadkii 2020-ka munaasabadaas ka dhacday xafiiskiisa xilli dalka uu ku jiray xayiraad, xilli sidoo kale tacsi ay u taalay boqoradda dalka Britain oo odaygeedii uu dhintay, mas leedahay waxay faa'iido u noqon kartaa xisbiga mucaaradka ee Leyborka oo laftiisa xilligan aad moodid inuu isku diyaarinayo sidii ugu guuleysan lahaa doorashooyinka guud ee soo socda?
Runaanta sida fadeexadana ay usoo baxday sumcadda iyo sharafta uu helayo xisbiga Leyborka ee shacabka uu ka helayo iyo taageerayaasha aad bay kor usii kacayaa ay leeyihiin wargeysyada iyo idaacadaha oo yacni waxaa laga yaabaa in waqtigan xitaa haddii doorasho la qabto inuu Leyborka si sahlan ku heli karo, waayo sumcaddii conservativeka uu hogaan u yahay Boris Johnson oo hoos u socota iyo Leyborka oo ku dhawaaqaya waxa ay dadweynuhu doonayaan oo ah inuu Prime Ministerka, maadaama iyaga oo aqaladoodii jooga, shaqooyinkoodii joojiyo, reerahoodii iyo faamiligooda iyo waalidkoodii tegi waayey waxlada samaysay, waxaa laga yaabaa in codadkuba ay si toosa oo weliba aqlabiyada ay ugu shubaan xisbiga Leyborka. Marka waxaa laga yaabaa in bresherkani uu xitaa xisbiga conservativeka dadka koorka u ama xubnaha waaweynka ah inay isyidhaahdaanba Boris oo idiinsi hogaamiya waxay soo dadejinaysaa in doorashada dambe aydan ku guuleysan, in shacabku aad kala dhimataan, in xisbigiinu uu sidaa ku noqdo xisbi dadku ay ka tageen. Marka iyaga laftigooda ayaa doonaya inay sumcadda iyo sharafta iyo karaamada xisbiga conservativeka ay ilaaliyaan si doorashooyinka dambe waxuna ay uga keenaan.
kaas wuxuu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Britain, waxa uu warramay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.